kuonyesha siku hii na siku zilizopita. Na furaha moyoni kila nikikumbuka siku kama hii duniani nilifika. Yesterday before today, I was waiting this great day. Smile on my face, today I go sing, I go dancing. Marafiki wapo kunipongeza, mwaka mwingine tena napongeza. Sasa kata kata keki, kata kata keki, sogea mbele utapata keki, kila moja atapata keki. Sasa kata kata keki, kata kata keki, sogea mbele utapata keki, kila moja atapata keki. Namshukuru Mungu kuniongoza, hatua nyingine ninajipongeza. I wish mniimbie happy birthday, happy birthday, ni leo na enjoy happy birthday to me. Tabasamu ninapoikata keki, unaonifahamu siache kuniposti. Siku kama hii ndani ya mwaka mwingine, mwezi kama huu ndani ya mwaka mwingine. Nilizaliwa hero shujaa na hao wengine, tunaosherekea siku ya kuzaliwa. Happy kwenu, happy kwangu pia. Marafiki wapo kunipongeza, mwaka mwingine tena napongeza. Sasa kata kata keki, kata kata keki, sogea mbele utapata keki, kila moja atapata keki. Sasa kata kata keki, kata kata keki, sogea mbele utapata keki, kila moja atapata keki. Namshukuru Mungu kuniongoza, hatua nyingi.